No, ah, chinga,
B-boy.
Kalunde, takatuka tweni mwanda we, ah, mwanda we, sekunde, mana muda ndo mesonga we, ah, songa, isema wane, japo menyo na mshamba we, ah, mshamba we, muda sekunde, Mungu baba ndo mepanga we, ah, panga we, una huruma we, tena lini chiti na vise, ah, vikongwe ulikuwa bize, ah, mama we, na moyo we, Nilivo kufuma we, ilini bidi tuko pole kulize, nyogo bago kupiga siku mize, ah, mama we, kupole wepe, wala siku nyingi ya gagusta, kukubeza yeti mini kukunyanyasa, nilikutunza wala siku atasa, mana paya ulitoa, Masikini moyo wangu she utakasa Sina kinyongo nawe hata sasa Mana nimefungua mpya kurasa Ila siku fichi moyo moto poa Koya ndani sto
sema
La 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 la
sto sema
Ata yale antani
Sto sema Sto sema
Ata siri za kitandani
Sto sema
No no no
Sto sema
Ata yale mabaya
Sto sema
No 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 no
Sto sema
Sto sema na sisemi tena Aturu la 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 No oh oh Acha tunkwite wanoto mama we Umenyacha na msoto ujue Mida ya kula na kumbu kaka Vile nilivo kulisha ukanilisha Na michezo chumbani mideko mama we Ile michezo kitoto ujue Bado mindo inasumbuaka Kichwa ni mwangu haitoka kikabisa Swezi kungangania kimwana Akati moyo wako nitaji tena Acha mini jinyime Ninywe nizime, wenda kesho sto kumbuka tema Mapema siku zania kimwana Kama basoko utanmeza utantema Acha nizingatie, shima nikupatie Nenda salama sto kusumbua tena Wata siku nyingi ya gagusta Kukubeza yeti mini kukunyanyasa Nilikutunza wala siku watasa Mana paya ulitoa Masikini moyo wangu she utakasa Sina kinyongo nawe hata sasa Mana nimefungua mpya kurasa Ila siku fichi moyo moto poa Koya ndani sto
sema
La 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 la
Sto sema
Ata yale antani
Sto sema Sto sema
Ata siri za kitandani
Sto sema
No 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 no
Sto sema
Ata yale mabaya
Sto sema
No 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 no
Sto sema
Sto sema na sisemi tena Atururu la 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 No oh 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 oh
Una huruma we Tena ni chichi na bise Ah, kongwa mtu wa bise Ah, mama we Na moyo we
Download exclusively ZapNation.net.